ni mu masaha y'igicamunsi ashyira saa 9 z'amanywa. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu ku ishuri ribanza rya Nyakibingo bari mu isomo ryo kubara mu rurimi rw'Icyongereza. Iryo jwi ryumvikana mu yandi, ariko risa nk'iritsindagiye kuyarusha nk'aho ari iry'umuntu mukuru, si irya mwarimu, ahubwo ni iry'umunyeshuri udasanzwe. Jean Marie Vianney Rusenga Mihigo bahimba Vizio mu mpuzankano y'ibara rya kaki, ishati n'ikabutura, yicaye mu ishuri ariga kimwe n'abandi banyeshuri. Uyu musaza ufite abana babiri n'abuzukuru bane, ijwi rya Amerika yamwegereye atubwira uko yafashe icyemezo cyo kuza aha kwigana n'abo wagereranya n'abuzukuru be.
Navuye mu ishuri niga mu wa gatandatu primeri, nagomba gukomeza nkajya muri CTM cyangwa se UTM. Nakomeje kubabazwa n'uko ntize, nibwo nifuje kuba nasubira mu ishuri nshaka umuntu witwaga Silveri wanyishigiswa ari kugira ngo nzajye kwiga muri Congo. Ngezeyo muri Congo mpura n'abantu bazi Iringara Igiswahili, amagambo nari nanditse ageze kuri 30 y'Igiswahili, yambanye makeya ngaruka mu Rwanda nkomeza kwifuza ishuri. Nza guprofita rero noneho mbona uburyo niga Igiswahili, ubu ngubu Igiswahili ndakivuga nta kibazo. Iyo nyumva kuri radio tangomba undi musobanuro uzasobanurira noneho numva itangazo rivuga ngo buri munyarwanda wese yemeye kwiga buri wese agiye ku kigo cy'Inyakibingo, mbasaba niba bakanye banyemerera kuma ishuri ryo kugira ngo nigemo.
Uretse Igiswahili avuga ko yigishijwe n'umuntu akakimenya, Muzehe Vianney mu gakapu ke k'ibikoresho by'ishuri agendana ikaye nini ya registre yanditsemo amwe mu magambo y'Icyongereza n'ibisobanuro byayo mu Kinyarwanda. Uyu musaza akavuga ko ayo yayigishijwe n'abanyeshuri bo mu yisumbuye baturanye mbere y'uko afata icyemezo cyo gusubira mu ishuri. Muzehe Vianney avuga ko we yaganirizaga ku gitekerezo cyo kugana ishuri barimo abamushyigikiye, ariko benshi mu baturanyi bakamubwira ko ntacyo bizamumarira. Nyamara we na n'ubu atsimbaraye ku cyemezo cye.
Ariko hari n'abandi noneho bavuze batari ko se noneho ubu koko ntujye gutakaza umwanya wawe imyaka ugezemo, urabona amashuri uzayarangiza. Ndabona ni cyangombwa, nuko nkeneye kujya ngo ngire ubumenyi. Batese uzahabwa akazi nandi, mbabwira ko nyakiye nkorera atari akazi ngiye ndi gusaba. Ngiye ndashaka kugira ubumenyi, menyamye gutandukanya Icyongereza mu gihe nkibonye kwitandukanya n'Igifaransa. Nkiri kuba namenyereho ururimi bwo nkagira n'ubumenyi, nagira amahirwe nkashobora kurangiza byenda segonderi kuko napiganiriza uko runaka.
Mu bagowe no kumva icyemezo cya Muzehe Rusenga Mihigo harimo na Simba ari kure Celestine, umuturanyi akaba n'umunywanyi we wa hafi.
Twabiganiriyeho tukaya tumugisha impaka, tukaya tumubwira ati Viana witubeshye ntabwo uzajyayo ngo ndetse yicare mu ntebe za mwarimu. Tubijyaho impaka cyane, abantu benshi bakayavuga ati ntabwo byashoboka biriya ni kode ifite ntabwo azajyayo. Turagabisiganaho ariko birangira nyine ejo bundi twumva ngo mu gitondo ngo yagingo yaguze amakaye. Burya nje nyine ntangazwa n'uko bambwiye ngo yambaye neforume ngo yagiye ku ishuri. Ese uwo mwarimu yamushyize mu wa mbere, yagiye mu wa gatanu, yagiye mu wa gatandatu. Biraducanga abantu nyine, biba byatubereye ishoramahanga by'uyu musaza.
Ubusanzwe mu Rwanda, mu gihe nta bundi bukererwe bwabayeho, abanyeshuri bo mu mashuri abanza baba bafite imyaka iri hagati y'irindwi na cumi n'ibiri. Bivuze ko uwafatwa nk'umukuru ku ishuri yigaho, Muzehe Vianney amurusha imyaka 42. Twamubajije niba hamwe n'icyo kinyuranyo cy'imyaka atagorwa no gusabana n'abo bana, cyane cyane mu gihe cy'akaruhuko. Yadusubije muri aya magambo:
ari ugukina turakina, n'ubwana turaganira, karabona n'ubwo abanyeshuri bagifungura. Biba ari ngombwa rero ngo tuhitire gusabana tuganira. Inoze mbigisha uburyo bandika 20, uburyo bandika 1, uburyo bandika dogita. Nabibakoresha batabyabananira nkonye nkabibasubiramo neza kugira ngo babimenye.
Ku buyobozi bw'ishuri yigaho nabo bemeza ko mu minsi ibiri amaze ku ishuri Muzehe Vianney yitwara neza kandi biteguye kumufasha kwiga neza. Madame Nyirahakizimana Sifa ni umwarimu ukuriye abandi ku ishuri ribanza rya Nyakibingo, ni nawe wasigaranye inshingano z'umuyobozi wacyo. Tutahasanze
twabonye ari umunyeshuri mwiza cyane. Akigera mu kigo twabanje kumubwira amabwiriza agenga ikigo cyacu, tumubaza niba ayo mabwiriza azayashobora. Noneho nk'ukuntu twabize mu burezi, twebwe tuba dufite uko tumutwara, nta kibazo rwose twigeze tubona k'uwo munyeshuri wacu, bitewe n'uko twize metodoloji z'uko dufata umwana n'umuntu mukuru. Nta kibazo afite rwose, kandi nawe yatubwiye ko azatwubaha nk'abarezi, akubaha n'amabwiriza y'ikigo, kandi mu minsi ibiri amaze nta kibazo turamubona.
Ku bijyanye n'uko umuryango we wakiriye iki cyemezo yafashe, twashoboye kuganira n'uwo bashakanye ari nawe babana mu rugo bombi bonyine, kuko yari yagiye mu mirimo y'ubuhinzi kure y'aho batuye. Nyamara uyu musaza Rusenga Mihigo yatubwiye ko bamushyigikiye ndetse umuhungu utuye I Kigali ari we wamwoherereje amafaranga yo kugura umwenda w'ishuri. Muzehe Rusenga Mihigo avuga ko intego afite mu myigire ye ari ukugera ku rwego rwo hejuru rwose rushoboka. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.